tolmoni hobay nur banu tumaynaaye e caawayaanu kala tegine e rabbi waxaan ka tuugaaye e talada inaad wadaagtaane e hobay towfiiq lahaataane
barwaaqaye